murumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi ni mu gitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese. Uyu munsi ni ku cyumweru, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo tugezwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda rureba ejo hazaza. Naho guhera saa 12 turabageza ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe muri cyumweru. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. Umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa asaba abajejwe intwaro guhagarika itotezwa ririmo gukorerwa abanywanyi b'uwo mugambwe mu ntara ya Ngozi. Rwasa yabivugiye mu mujyi wa Ngozi, aho yarimo gufungura ku mugaragaro ingoro y'umugambwe CNL muri iyo ntara. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika bifashijwemo n'abanywanyi bayo, muregezwaho na mugenzi wacu Désiré Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Turi mu gisagara cya Ngozi kuri uyu wa gatandatu imbere y'ingoro nshyashya y'umugambwe CNL. Abanywanyi b'uwo mugambwe uvutse vuba baturuka mu makomini 9 agize intara ya Ngozi baje kwakira Agatongwasa arongoye uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu yaje kugurura iyo ngoro ku rwego rw'intara. Ni ingoro abarongoye uwo mugambwe biteze kurukiza. Jonas Nahimana arongoye CNL mu ntara ya Ngozi.
Uburere butandukanye bariko baritunganya kugira aho bukera bugurure ingoro z'umugambwe ku bwinshi. Utyo tuzaba twirinze icyitwazo cya bamwe bamwe badendereza inyangamugayo ngo zikorera amanama yo mu kiregero. Kuri icyo kitwazo nyine, inyangamugayo zo muri komine ya Nyamurenzi nagashikanwa nizo zimaze iminsi zihohoterwa gusumba mu yandi makomini.
Amaze kugurura icese ingoro y'umugambwe CNL mu ntara ya Ngozi, Agatongwasa yafashe ijambo ryo gushima. Ubwa mbere ashimira abanyamugambwe ku ntambwe bageze ko mu minsi mike bemerewe gukorera ku mugaragaro. Ubugira kabiri ashimira ku buryo butandukanye abatware.
Hari abatware bimunogoje mu gukubagura inyahamugayo za CNL. Abo bazi yuko bariko baraducinyiza, bazi ko bariko baratuzimanganya, mugabo ni bariko baratwamamaza n'izi yose kagiye gukunda. Shimire n'abatware kandi bataura yuko Uburundi butitiranwa n'umugambwe, bakemera yuko muri demokrasi gutandukana mu byiyumviro ari uburenganzira. Abo nabo bagakora bakarangura ibanga ryabo nk'uko babisabwa n'amategeko. Shimire ariko kandi nkebure kwa rwaruka ngo rubonera kure. Rimwe na rimwe barakora ibyo batazi, bakibaza ngo bariko barakorera umugambwe wabo yumenye kure ko batwamamaza twiba.
Uwo munyapolitike asaba abanywanyi mu mugambwe arongoye kubahana nabo mu yindi migambwe. Ariko imbere yaho abari mu nzego z'igihugu abibutsa ko ubuzi bugabuye.
Akazi karagabuwe, reka umwe wese akore ibyo abwirizwa gukora, hanyuma twubahane twubahirizanye, nicyo bizotuma dutera imbere. Erega uri umuntu nk'ubundi imbere y'uko ukubita ingumi umuntu banza wiyumviye nawe bayigukubise mbe wojyohera. Nibo unipara mu bako yo ikugiye koko wubabara, reka kubabaza ubundi ubu abantu bo mwishinge ya mbiyo mu gahamye bugahwamye ituze burya uri yibonera kure niyagaza, uri inyangamugayo niyagaza. Unaende mupiki mupiki mu byukuri abantu kutamenya barakora ibyo abantu batokoza.
Imigambwe sawanya Frodebu na Hanak yari yashitse Ingozi gushigikira umugambwe CNL mu bikogwa byo kugurura ingoro muri iyo ntara.
Dukomereze amakuru yacu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho abaturage bane b'abasivili mu bwoko bw'abanyamurenge bo mu Kashasha ho muri Sayiteri ya Rurenge teritwari ya Fizi y'intara ya Kivu y'Amajyepfo barebishwe n'abarwanyi ba Mayimayi. inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Mu kiganiro ijwi rya Amerika yagiranye na Chef Ndagiro Pasia wo muri lokalite ya Gashasha hafi yaho baturage baguye, yavuze yuko abo bantu ko ari bane bishwe n'abagwanyi babo mayimayi bari bavuye mu rurenge, aho babiri muri bo biciwe mu Kabunga aho bari basanzwe baragirira inka, abandi nabo bagwa mu Gashasha bakurikiye inka zari zanyazwe.
Abo bantu babishe mu ijoro ry'ejo bicwa n'abamayimayi, abantu babiri babasanze mu nka aho bari bari ahitwa mu Kabunga babica urufunguzo rw'akabozo kabisa ari rw'agashinyaguro biteye ishavu, bitakira leta nanone leta ntiyagira icyo ikora kugeza ejo, nanone barongera baratera umwana wa Gashasha, nanone hagwa abantu babiri, abana babiri, dutakira leta, dutakira leta kuva ubwo abantu bamaze gupfa, twatakira leta turavuga ngo nibadutabare bagire icyo bakora kuko mayimayi yatuzungurutse nta kintu yigeze ikora kugeza nanone bateye mu gitondo, dukomeje gushaka leta yaje kuhagera saa munani abantu bamaze gupfa, nanone
andi makuru ava mu baturage b'ababembe batuye kuri Kukwe avuga yuko intandaro y'uru rupfu rw'abo baturage b'abanyamurenge yatewe n'urupfu rw'umuhungu w'umubembe witwa Willie Buta wishwe n'abantu bataramenyekana yikirwa mu mwana wo kuri Kukwe mu ijoro ryo kuwa gatatu, bityo bituma abagwanyi ba mayimayi bajya kwihorera mu banyamurenge bari mu biraro. Nubwo biruko, andi makuru avuga yuko uyu musore witwa Willie Buta yishwe n'abagwanyi ba mayimayi kubera sebuko witwa Aoma wo mu muhana wo kuri Kukwe yahabaga yimira ibitero by'abagwanyi ba mayimayi bashakaga kugaba mu mihana y'abanyamurenge yo mu Gashasha no mu Kidasi. Pasteur Rubogora Vedaste wari usanzwe atuye mu muhana wo mu Kidasi ariko akaba yahungiye mu muhana wo mu Rugabano avuga yuko imfu z'abo baturage zatumye ibihumbi by'abaturage byari bisanzwe bituye mu mihana ya Gashasha, Kidasi, Kukwe, Kidegu na Kabunga bihunga imihana yabo.
Abantu bari mu bihuru nta kintu iratumarira, ahubwo mutabarize leta izirengera abaturage, abantu bari ku misozi ntibagera mu mihana, inzara ni yose, imbeho ni yose, abantu niko bamurise baragonga, abaturage bari za Rugabano bareye za Minembwe bandi bageze za Rubanda, mbese ntawamenye aba bariza.
Ubuyobozi bwa gisirikare muri aka karere ka Minembwe buvuga yuko bwohereje abasirikare mu Gashasha guhosha izo mvururu, ariko bukanyimuza amakuru atangwa na bamwe mu baturage b'abanyamurenge ko hari abasirikare ba leta ya Kongo bafatikanyije na mayimayi mu kwica abo baturage. Mwomenya yuko aba baturage ko ari bane bo mu bwoko bw'abanyamurenge baguye mu sekiteri ya Rurenge, mu gihe abandi baturage b'abanyamurenge bo mu muhana wo muri Kabembwe, Rushasha, Mugono ho muri sekiteri ya Tanganyika nabo batwikiwe amazu n'abagwanyi babo mayimayi ya Kutumba kuwa gatatu wa kino cumweru. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Turashimiye bagenzi bacu Desire Hatungimana na Vedaste Ngabo kuri izi nkuru. Ubu noneho tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro cy'urubyiruko rwo mu Rwanda ejo.
Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirirwa iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo,
ikiganiro ejo,
ikiganiro ejo,
ikiganiro ejo.
Tubahaye ikaze mwese bakunzi b'ikiganiro ejo. Ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo, mukagikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika amasaha nkaya. Iki kiganiro gihagarariwe na Nige na Roger, naho Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Muri studio muri kumwe nanjye Nicole Giraneza. Ivuka ry'umwana mu muryango nyarwanda ni kimwe mu bitera ibyishimo ababyeyi bamwibarutse, inshuti ndetse n'abavandimwe b'uwo muryango. Hambere umugore yarabyaraga akaba ari kumwe na nyina, nyirabukwe ndetse n'abaramukazi be. Abo bose babaga bamwaritse akamara igihe kingana n'umwaka mu nzu yita ku mwana akarya akaryama. Iyo urebye kuri ubu umubyeyi w'umugore arabyara agahabwa ikiruhuko cy'amezi atatu, nyuma agasubira mu kazi agahita asigira uwo mwana umukozi akaba ari we umurera. Inshingano umubyeyi wa kera yagiraga sizo umubyeyi w'uyu munsi afite. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaza kuganira ku burere bw'umwana mu muryango nyarwanda. Turaza kwibanda ku babyeyi baharira abakozi bo mu rugo inshingano zo kurera abana kubera ko ababyeyi badafite umwanya uhagije. Muri iki kiganiro turaza kumva ibitekerezo bitandukanye by'abaturarwanda bari mu bice bitandukanye. turaza kumva icyo batekereza ku mirerere y'abana kuri iki gihe. Ese ku umwana yarerwa n'umukozi hari icyo byakwangiza ku myitwarire ye? Turaza no kumva ikiganiro twagiranye na muganga w'abana atubwire byinshi ku mirerere y'abana. Ese haba hari ingaruka zagera ku myitwarire y'umwana utararezwe n'ababyeyi be mu gihe cy'ubugimbi cyangwa ubwangavu? Turakomeza twumva umwana watereranywe n'ababyeyi be agahererwa umukozi uko yakuze ndetse n'uko abayeho kuri ubu. Ese haba hari icyo asaba ababyeyi basigira inshingano abakozi zo kurera abana? Nimujye kure y'inyakira amajwi zanyu.
Kurikirirwa iry'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Mbere y'uko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi, reka tubanze twumve ubutumwa mama mwaratwohereje ku bijyanye n'ikiganiro twabagejejeho ubushize. Nanabonereho umwanya nshimire mwe mwese mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe, ndetse mugafata n'umwanya wanyu mukadusangiza ibitekerezo byanyu. Reka twakire Christelle Uwicyeza adusangize bumwe mu butumwa mwatwandikiye.
Ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro ejo, mbashimira ko mudahwema kutwereka ko mudukurikiye. Mbonero no kubabwira ko ubutumwa bwa none buragaruka ku kiganiro cyari gifite insanganyamatsiko yagarukaga ku bari n'abategarugori bafite izindi nshingano. Aho twibazaga ati se kuba umugore afite inshingano cyangwa akazi byatuma atita ku nshingano ze zo mu rugo. Duhere ku butumwa bwa Mvunabandi uvuga ko umugore adakwiye kwitwaza akazi ngo abangamire inshingano ze zo mu rugo. Ati kandi umugabo nawe ntakwiye gutinya umugore ngo ni umuyobozi kandi bagakwiye kuba bafatanye. Jean-Claude Irongi we abona ko kuba umugore ari mu nzego zifata ibyemezo bitaba intandaro yo gusuzugura uwo bashakanye, atahubwo bagakwiye kuzuzanya. Naho Davide uherereye mu karere ka Karongi we ntiyemeranya na Jean-Claude ndetse na Mvunabandi, aho avuga ko iyo umugore afite ubushobozi mu buryo bw'amafaranga akanayarusha umugabo we cyangwa ari mu nzego zifata ibyemezo biba intandaro yo gusuzugura uwo bashakanye. Dukomereze kuri Fabien uherereye mu karere ka Muhanga, aho yagize ati kuba umugore afite akazi cyangwa izindi nshingano bitavuze ko atagomba kubahiriza inshingano ze bwite zo mu rugo nk'umugore. Nawe udukurikiye ushobora kudusangiza ibitekerezo byawe wifashishije nimero ya telefone igendanwa ariyo 071-75-81-41 cyangwa se kuri 072-80-82-23. Ndasubiramo 071-75-81-41 cyangwa se 072-80-82-23. Dukomeza n'ubutumwa bwa none. Rukunde Floni mu karere ka Gakenke avuga ko umugore atagakwiriye kumva ko mu gihe afite inshingano mu nzego zifata ibyemezo kagomba gusuzugura uwo bashakanye amutisha agaciro muri sosiyete. Dusoza Habakuremye Defonsi uherereye mu murenge wa Nduba avuga ko abagore batarasobanukirwa uburinganire ari bakenshi bagaragaza iyo myumvire y'uko mu gihe bafite inshingano mu nzego zifata ibyemezo bisobanuye ko no mu ngo bagomba kuyayobora bakanafatira ibyemezo. Njye mwabanye nari Christelle Uwicyeza, mukomeze mwohereze ubutumwa bwanyu turakomeza tubwakire. Ikiganiro ejo kirakomeje.
Iyo urebye kuri ubu usanga kubaho bitoroheye benshi nk'uko byari mbere. Iyo ugiye mu mateka y'abakurambere bacu usanga mu mibereho yabo bari babeshejweho no guhinga, korora ndetse no guhiga. Bityo ugasanga hanini imirimo nk'iyo yarakorwaga n'abagabo, abagore bakita ku bana ndetse n'indi mirimo yo mu rugo. Abo twavugishije mu nkuru ziri muri iki kiganiro bavuga ko ibintu byahindutse ndetse ko n'iterambere rirushaho kugenda rihindura byinshi mu mibereho y'abantu. Ibi bikaba bituma buri muntu wese, umugabo cyangwa umugore, umwana ndetse n'umukuru, bahagurukira hamwe bagakora kugira ngo babashe kubaho. Mu gukora gutya rero usanga hari inshingano zimwe na zimwe zigenda ziharirwa umukozi wo mu rugo, harimo no kurera abana. Imirerere y'abakozi ikunze kutumvikanwaho na benshi, cyane cyane abakuze, aho bagira bati nta mwana warezwe n'umukozi. Aha wakibaza ute se niba ababyeyi bagiye gushaka ikimutunga umwana yasigirwa nde? Akarere ka Rubavu ni kamwe mu turere tugaragaramo umubare munini w'ubucuruzi bwambukiranya umupaka, bityo hakagaragara kwiyongera kw'ababyeyi baharira abakozi inshingano zo kurera abana. Twegereye bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu badusangiza ibitekerezo byabo ku mpamvu ababyeyi bahitamo gusigira abana babo abakozi mu gihe bagiye mu mirimo itandukanye. Isingizwe Marie Claire yanyarukiye mu murenge wa Rugerero, nuko aganira namwe mu baturage bamusangiza ibitekerezo byabo.
Kenshi biterwa n'akazi, kugenda mu gitondo ugataha ijoro unaniwe ukumva ushaka kuruhuka. Oya rwose nabo nge nemeranwa n'abavuga yuko kuba abakozi ari bo barera abana ari kubera ababyeyi bafite akazi kenshi nabo akazi karuta umwana kandi umubyeyi agomba gukora akazi ndetse akagira n'umwanya wo guha abana uburere uko uburere ari ishingiro rya byose biragayitse cyane biragayitse ahubwo abiye dukwiye kwisubiraho twumva ko ari inshingano zacu
ababyeyi benshi bari guha umwanya munini business n'akazi kabo ka buri munsi nibaho umwanya uhagije uburere bw'abana ugasanga rimwe na rimwe bitera ingaruka mbi ku mikurire yawe by'umwihariko mu bitekerereze
kenshi ngiye mbona hari igihe biterwa n'ubuzima hari igihe ubona ubuzima mu rugo ari ikibazo kuvuga n'ubundi kubicara iruhande ntacyo ufite ubahereza cyangwa bakeneye uko kwiga bakeneye imibereho ya buri munsi bakeneye imyambaro rero kwirirwana nabo ukabona nabwo ni ikibazo bikaba ngombwa kujya gushakisha nyine kugira ngo nibyo byose nizo bezwe bakeneye bazibone rero ugahitamo nyine kwihangana ukamuhereza umukozi akamusigarana wewe ukajya gushakisha ubuzima kugira ngo ababana nanone bya bindi bakeneye mu buzima ntibabibure gusa nanone hari ababyeyi barengera umwanya wabo wose bakawuharira business ntibatekereza abana ariko iyo bimanaginze byose neza ukavuga uti nacyo nzashakisha ubuzima imibereho ariko nanone ngira amasaha ngenera abana banjye nge niko mbibona
hari ababyeyi bagira impamvu zumvikana ariko nabo bagomba gushaka uburyo babonana nyine bakabonana nabo bana babo ariko ntibabaharire abakozi babo kuko rimwe n'abakozi usanga bafata n'aba bana kabigisha ingeso mbi
kakwigisha izo ngeso mbi ukazakuruha umusambanyi kubera ko ababyeyi baba babibereyeyo ntabwo baba bazi iby'umwana byo bari kumukorera
yaje nk'umukozi yaje gukora amafaranga arakora amafaranga narangiza agenda ashobora no kugenda namwisha ashobora no kumuroga urumva nyine ni ukuvanga nk'iyo umubyeyi agiye akagusigira nk'umukozi umunsi umwe uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu mwamwiyumvanyemo
abakozi nibo bita ba mama nanone mu gukora kwabo ugasanga hari ingaruka nyinshi nk'ababyeyi inshingano zabo zo kwigisha abana babo ku bijyanye n'ubugimbi cyangwa ubwangavu ugasanga na burere babahaye rimwe na rimwe umwana bamushuka agahita yemera kubera ko nyina atigeze abimwigisha
bituma umwana akura atishimye kandi n'ikindi niyakuze bituma atitwara neza kubera ko atigeze abona uburere bw'umubyeyi
ingaruka zishobora kubabaho bitewe n'uburyo umubyeyi abanye n'umukozi we kuko ashobora kujya ku kazi akamusigira umukozi we yamara kumusigira umukozi we akamumya umukozi atamwishimiye cyangwa bitewe n'ibibazo nyirabuja bagiranye akaba yahemukira umwana biturutse ku mpamvu z'umubyeyi
hari igihe usigira nk'umwana umukozi yarangiza akamuhereza ibiryo bibi urumva babimenya ari uko umwana yamaze kugera mu bitaro urumva ni ingaruka nanone zo gusigira abana abakozi ariko nanone nawe hari igihe ureba ubuzima umuntu aba arimo ukavuga uti nta kundi nyine reka nkoreshe uko nshoboye njye gushakisha ariko nanone iyo tubikoze neza tukagira umwanya wo kuhereza abana tukagira n'umwanya wa bizinesi biba byiza kurusha
umwana akura nta burere yahawe kuko umukozi uko yafata umwana ari umurera bari no muhindi mirimo mu rugo ntabwo yabona umwanya wo guhugura umwana wenda nko ku nyingo runaka nk'ijyanye no kurinda ibiyobyabwenge cyangwa iki kwitwara neza mu mibereho yindi isanzwe ugasanga nyine bimuteye gukura nabi itagira ibintu byo kubaha muri we kuko nta n'urukundo rwa kibyeba yarahawe
ubundi nandi usanga yarigendeye wavuga no kumva ndanakwitayeho
Kugira akazi kenshi ugatahuna ni ushaka kuruhuka ni zimwe mu mpamvu zagarutsweho n'aba baturage. Ku rundi ruhande ariko hari abavuga ko bigayitse. Abakozi bigisha abana ingeso mbi ndetse bakaba abana bagirira nabi kubera ko ababyeyi babo batabonera umwanya. Nawe ukurikiye iki kiganiro aho waba uri hose dusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi. Ese birakwiye ko ababyeyi baharira abakozi inshingano zose zo kurera abana? Twohereza ubutumwa bwawe binyujije kuri telefone igendanwa nimero 07/78/54/11 cyangwa se kuri 07/28/82/32. Ushobora kandi kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Jean Aime Muhawe nayo yegereye muganga w'abana mu bitaro bya Ruhengeri mu karere ka Musanze nuko amutangariza byinshi ku mirerere y'umwana ndetse n'ingaruka zagira ku mwana mu gihe atabonye umwanya uhagije wo kwitabwaho n'ababyeyi. Reka tubumve.
Nitwa Dr. Emmanuel Uwiragiye, ndi umuganga uvura abana nkorera ku bitaro bikuru bya Ruhengeri.
Hari bamwe mu babyeyi basigaye baharira uburere bw'abana babo bakozi bo mu ngo. Ese ni izihe ngaruka zishobora kugera kuri abo bana?
Umwana iyo akivuka aba akeneye gukura. Iyo tuvuga umwana gukura akura mu bwenge, akura mu gihagararo, akura mu myitwarire. Rero hari uruhare ababyeyi bakwiriye kugaragaza cyane cyane kubyaye n'imyitwarire. Ushobora kugira umwana mu by'ukuri ukamugaburira agakura neza bikagaragara ko akura yongera ibiro, ariko kubyaye n'imyitwarire iyo ababyeyi batabyitwayemo neza umwana abashobora kugira imyitwarire itari myiza agakura mu buryo budakwiriye. Kubera yuko uyu mwana akura hari ibyo bakwiriye gukura yigana ababyeyi. Umwana ariga nkuko tumujyana ku ishuri kugira ngo yige ibyo yigishwa na mwarimu n'ubumuntu. Abakeneye kwiri kuvana mu muryango, akeneye kureba uko umubyeyi we yitwara. Nimba ari umwana w'umuhungu, akenshi bagenda barebera ku babyeyi be, ababyeyi b'abapapa. Nimba ari umwana w'umukobwa, hari ibyo bakwiriye kuvana ku mubyeyi we mama. Iyo rero habonetsemo icyuho cy'umwe cyangwa se cya bose mu babyeyi, icyo gihe bigaragara yuko umwana ashobora gukura afite ibice muri we bituzuye muri rusange, cyane cyane kubijyanye n'imyitwarire. Bishobora kuba byanamugiraho n'ingaruka ku buryo burambye. Tujya tubona kenshi abana bo mu muhanda, abana b'inzererezi. Bariya abana iyo ugiye mu mateka usanga ari abana bagiye bagira ingaruka zo kutabona ababyeyi babo ku buryo buhoraho, kugira ngo babashe kubatoza uburere bukwiriye muri rusange.
Mu gihe cy'ubwangavu n'ubugimbi, ni nk'izihe ingaruka z'umwihariko zishobora kugera kuri bene aba bana?
Hari ingaruka nyinshi. Wenda mpereye ku bijyanye n'imyitwarire, dufate nk'umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa iyo ageze mu gihe cy'ubwangavu abakeneye kwigishwa n'umubyeyi we, cyane cyane ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Iyo uwo mwana atabashe kubana na mama we ngo amwigishe, amwereke impinduka ziba mu mubiri we, umwana hari n'igihe aba ashobora kubona abandi bantu bamushuka, akaba ashobora guhura n'ingaruka zo kuba yakwandura ubwandu bwa SIDA, yatwara inda, yagira izindi ngaruka zitandukanye zijyanye n'ubwo buzima bw'imyororokere igihe atitayeho neza. Icyo cyari cya mbere. Ikindi cya kabiri, umwana ugeze mu gihe cy'ubwangavu cyangwa se ingimbi, aho ndavuga ku bahungu, aba ari cyakigira umwana ageramo agashaka umuntu agira urufatiro. Tujya tugira abana benshi, cyane cyane muri ino minsi hariho hateye icyorezo cyo gutandukana kw'ababyeyi. Umwana ugeze mu gihe cy'ubwangavu cyangwa cy'ubugimbi, ababyeyi batabana, rimwe na rimwe baratandukanye, banashwanye, barwanye, ni amateka arimo kumukurikirana. Kubera ko ageze muri cya gihe cyo kurebera ku ngero ababyeyi be bamuhaye, iyo tekereje agasanga ababyeyi ingero bamuhaye si nziza, icyo gihe mu mutwe we biramunanira kubyihanganira. Ugasanga mu gihe cy'ubugimbi cyangwa cy'ubwangavu umutwe we nk'aho ucanganyikiwe muri rusange, bigira ingaruka ku buryo bugaragara cyane.
Dr. dusoza, ni nk'izihe nama z'umwihariko mwaha bene aba babyeyi?
So inama twaha ababyeyi ni uko kurera si ugufata umwana ukamuha ibyo kurya. Yego, ni byiza abana bakenewe kugaburirwa, bakeneye kujyana mu ishuri bakigishwa, ariko uruhare rw'ubumuntu bw'uburere rutangwa n'ababyeyi.
Turabashimiye cyane.
Murakoze cyane.
Reka dushimire Dr. Emmanuel Wiragiye ku kiganiro cyiza yagiranye na Jean Aime Muhawenayo. Ati kurera si ugufata umwana ukamugaburira neza, ahubwo uruhare rw'ubumuntu ndetse n'uburere butangwa n'ababyeyi. Niba ubona ufite akazi kenshi, byibura ujye ugira umwanya muto uharira umwana kugira ngo muganire. Kutitabwaho n'ababyeyi be byamuteye kwishora mu biyobyabwenge ku myaka 16. Uyu mwana byaje kumubaho ingeso, atangira kujya arwana mu ishuri ndetse akajya n'ibi bikoresho bya bagenzi be adasize n'iby'iwabo. Ibi byaje gutuma batangira kujya bamutuma ababyeyi, ari nako ababyeyi be baje kumenya ko uyu mwana afata ibiyobyabwenge yarenze n'ihaniro. Reka twumve inkuru irambuye na Mizero Crispe.
Mu by'ukuri kubera kuzinduka nagendaga saa 9 z'ijoro nkagaruka saa 2 z'ijoro, simbona umwanya wo kuganira n'abana, abana bakamara umwanya munini n'umukozi.
Uyu mubyeyi acuruza imbuto, ubucuruzi amaze imyaka 12 akorera mu isoko rya Nyamirambo. Umuryango ugizwe n'abana batatu, abahungu amaze imyaka 15 arera wenyine nyuma yo gutandukana n'umugabo we. Dusubiye inyuma mu mwaka w'2004,
nkanjye natandukanye n'umugabo abana bakiri batoya, najyaga nkora cyane ntera hatagira umuntu nsuzugura ngo nuko umugabo yagiye numvaga ngomba kurera abana banje nk'umugore ufite ishingano mu rugo nari nabaye nk'umugabo mu rugo
amubyeyi umubyeyi yumvaga abana be bakeneye ntiyigeze atekereza ku mwanya wo kubakurikirana no kumenya byimbitse imyitwarire yabo ibi byagize ingaruka zikomeye ku mfura ye Kwizera Aimé Patrick itangira kunywa ibiyobyabwenge kubera ikigare cy'inshuti mbi bagenzi be biganaga ku ishuri
ibiyobyabwenge nanyweye ni harimo urumogi kanyanga sigara
uyu musore w'imyaka 21 y'amavuko yatangiye kunywa ibiyobyabwenge atangije icyo rusange cy'amashuri yisumbuye ibihaganira sa n'ubabaye iyo umureba mu maso akabivuga huje ibiganza yicaye yibombaritse bigaragara ko atishimye amateka ye umunsi atagiye yibagirwa n'ubwa mbere atangira kunywa urumogi yari afite imyaka 16 y'amavuko
ngembe igerageza ubwa mbere nacitse intege kuko ni ubwa mbere narimba inkweye no mu kanwa haza mutuntu tuduheriheri bite no kutamenyera itabi ariko uko nagiye mbimenyera uko umunsi wagiye wirunduza mbikoresha ngenda menyera
akwizera byaramworoheye guhisha mama we ko asigaye anywa ibiyobyabwenge kuko mama we yavuga gucuruza naniwe agahita aryama ku buryo kwizera amaze imyaka hafi ne anywa urumogi n'itabi mama we atabizi aha aribwo kuko yabigenzaga
ngo natwaraga kabiriti ku ishuri nkafata n'agapake k'isigara na bure nk'ebyiri ubwo ba bagenzi banjye turi kumwe twagera ku ishuri nko kuri break cyagiye turi gukina twe tugahita twigira nk'ayo nyuma kuri toilette tukagenda tugakora ibyo dukora twarangiza tukagaruka mu ishuri tukiga nari
urumogi n'amatabi yanywaga byamuhinduriye imico n'imyitwarire mama we aratuganira uburyo yamenye ko umuhungu we akoresha ibiyobyabwenge
Kwizera yari umwana mwiza yari umwana unyubaha umwana wubaha barumwe nabe yari umwana twumvikana ariko naje gutungurwa mbona atangira kunyiba amafaranga nashaka amafaranga nkayabura nyuma yaho nza kumva ngo n'abanyeshuri bagenzi be ngo arabibi bikoresho nza kubanza kubyanka mvuga ni murabeshera umwana wanjye bite n'uburyo yigaga uburyo yatsindaga nanjye kubera kubura umwanya sinkamenye ko asigaye anywa ibiyobyabwenge ubwo yahise atangira imico yose yayisiza umwana ntiyumvikane n'abandi banyeshuri umwana ntiyumvikane n'abandi bana mu rugo umwana atangira kuraraguza hanze hose nafashwe n'agahinda karemereye umutwe urandya ko nasanze abundimo kuvunikira barimo kwangirika
ubugimbi bwa Kwizera bwagizweho n'ingaruka n'imyitwarire yagize ku buryo byamuviriyemo gushwana na mama we akagerageza kubana na se ariko nayo imyitwarire ikamunanira bimuviramo kumara umwaka wose atiga
Kwizera abingegera amaze kubingegera bigeraho turashwana ajya kuba kwa se urabona umwana utareze papa we nawe biramunanira bimaze kumunanira aravuga ati amutware mu kigo ngorora mucyo arebe ko bamugorora ariko aho byampaye umwanya kugira ngo mbashe kuganira n'abarumunabe nkabaganiriza uko bishobotse abana barankundira Imana iramfasha abo bana batoya nta mico mibi bafashe nk'iya mukuru wabo
Mama ese wubona umukozi yaha uburere bukuye umwana mu gihe ababyeyi be badafite umwanya wo kubitaho
Umukozi ntagashobora kukorerera abana yego n'abakozi badufasha ariko rero gikuru ni we mubyeyi ibyo wakora byose kuko umukozi abaje ashaka amafaranga ariko we mubyeyi ni inshingano zawe zo kumenya ko nubwo wataha saa 8 z'ijoro ugomba kubanza ukagera ku buriri ukareba nubwo abana baryamye uko bimeze nitumve ko abakozi baha abana bacu uburere kurusha twebwe abamama
Kwizera amaze hafi umwaka n'igice aretse kunywa ibiyobyabwenge nyuma yo kuvanwa mu kigo ngororamuco yasubiye ku ishuri kandi ariga neza uyu munsi agira inama urubyiruko rumwe ibiyobyabwenge kubireka kuko nawe ingaruka byamugizeho na nubu ni ibikomere atarakira
igemba nicaye nka gutya nkahita numva wenda nk'umuntu ari kubaya nk'ifege nka hano kandi adahari nkahita numva foke nkumva umuntu ari kubaya kandi nawe nasohoka nkamubura ubwo nkahita nsubira mu nzu ubwo nyine bigahita birangira kubaya n'ugutumura
Shuti bakunzi b'ikiganiro ejo mwiyumvi uko Kwizera Aimé Patrick yanyuze mu nzira ndende akaza kwishora mu biyobyabwenge kubwo kutitabwaho n'ababyeyi. Iki ni ikiganiro ejo mukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3. Kuri uyu munsi turi kuganira ku babyeyi baharira abakozi inshingano zo kurera abana. Ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi ukoresheje ubutumwa kuri telefone igendanwa nimero 07/78/54/11 cyangwa se kuri 07/28/82/82 cyangwa se ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Twashyizeho ifoto, mushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu. Reka nshimire bagenzi banjye bamfashije gutegura no kubagezaho iki kiganiro. Iki kiganiro cyari gihagarariwe na Roger Niyigena, Mizero Crispin yari ku buhanga bw'ibyuma, kuri mikro mwabanye nanjye Nicole Giraneza. Mwakoze kubana natwe ikiganiro ejo naho ubutaha.
Abakomeje kutwumva muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi na Geoffrey Mutagoma washyize hamwe ibiganiro. Mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho muri cyumweru kuri iyi saha. Mwakoze rero kuba mwahisemo kubana natwe, mukomeze kugubwa neza n'ibiganiro bya radio yanyu.